అంగిరేజం ఎవరు
bocitimen asal mina ma jura ma verti nama verti nama nungon la nungon dira jemi kisa lalo wane ma hajuni ki misho mo ni misho meden dura lo pular musido jemi
alo
ahire jem
kot pular
asal
mina ma jura
ma verti nama verti nama
nyaga mduwa
yo alo walwen
yate ni ma
inda yetote
abdullahi ala jijalo kendo
abdullahi ala jijalo Jamtani
ko badu ja chure men lewen genar
lewen genar na bino badi
na de so kare mi ketta man se
ndeysal
adu di fone na kaptu ko lo sara ko ko de yalla de di fa
amin ya rabbi
dina re gede so to be ko do ko batta bada a bada do bada a bada ka do bada i bada wo bada a bada do jaram bida ya wuda bi
anan di bawdo asalmina ma jura ma beltina ma betina ma ali wa ja lewena be kala chamina ma jura ma beltina ma betina ma hajun ki misho moni misho meden dula pular ko rts ma tam ci fani jetati jene to be ko musidi jena allo
sar ngete
ko
de gundu afo
ndaw ko wi ni bala bamtu dande reso
wala
tay
dat bala bu
de
bada a bada de bada didi la kondo
didi
la bada bada a bada de bada i bada wu bada a bada de sar
jara ma cham wite ko sirif cham tonne sinchu bama me gapu sare sire da min pamrel chaka dir babu rasil sala gapu ke nyar wal dem xama jaji cham ni amadou mat bay sape wondu de aminata mbay e cherno usman kisi salu na majura musido jam hiri
allo
allo hiri jam
no batta ko de kula
mawru malam de dida
ngade sen
tabarakallah mashallah
jam taro ka jaka ka to
kajja
kajja ka ka to
kajja ka
eh
kajja ka bismillah
eh ni hinno hal de hen to
bismillah
bata ko de bada a bada de bada ka di de bada a bada de bada i bada wo bada a bada le wona dat tadi wal
wona dat tadi wal
eh
ajara makka chaka
ken sal
kaaso dina be kala chalmina ma juroma beltina ma mbeytena ma biden ko fitu bindol dulal pular rcs matam chapandi jetete jere to bere ko dat tadi wal Musido Jamhiri. Ah, bocisi men ha joni ko emission mon emission meden dulal pular. Musidalo Jamhiri Maulum bamtu dandi ahire jam me bannande mo amul li ha jodi ha yeso golawul bi den ko emission mon emission meden dire pla to karallagal to kamala nusi gawara ndiga giri mon sey mon mo masar ko to pla musidalo
alo
ahire jam
Maulum ni
jam tan Allah mirila
barakallah
inda yetodi
rafi fra federere
ifra
ah
fra notta
mira dabba diwal
tonotta
ah
tonotta a jurama jarama wertina ma wertina ma ko emission mo emission meden tudal pular dat dadi wal fido bindul musiba do a hireje
dama motar
o
hokit masir mo amu sambay
ba
to fal koy
na bu kala tamna
e jinmi jabaare hoy tam dalle
bismillah ba
dat dadi wal batta ko dat bada dadi wal batta ko di masa wana da bada di ko wan dat bada di masa bada bada di ko da wana dadi di hudi di bada dadi bada wi masa wana wa bada li wana wal wana dat dadi wal
dadi wal
dat dadi wal
jarama
salni kal hi tanki rasi bon way won
goga
salni fal ko na fo salni abdullah dem
asalmina ma jura ma wertina ma wetina ma amadu sambayi ba tone falo kuli falo kulna ba kala salmina ma jura ma salmina ma adama ba pullo jere salmina ma salmina ma wertina ma wetina ma musido bidin ko fido bindul musido jamiri
mata
ka hire jam
mata ta
tabarikal
jamoro
jam tan alhamdulillah
wel tadi ya fere ta
yo la bidu wel tadi inde yetode
nena ma dam
umar sambar natta
lumbol sambar
no lumbol sambar zon nambali
Okay,
barika la mashallah
kalmani nga
ko weltini mama mar samba tono lumbol samba abdul lumbol labe chermina ma yawtana lumbol amara salmina isaga samba leto ba wundu jamba samba leto ba musidu jamiri
ko kula ra yura jam
mawlum alhamdulillah
ko wadur jamare
wadur jamare be medina
rin sande
lesan ko
to batte fili bindo dadi wal batta ko do a do mada do good mada a mada do mada I mada wo mada a mada le jaram kare
ba mo jaram mi welti ma ma welti mi wite ko hodere jambere be tone medina sande mi joko te abdul wasile jallo tone bingel tete mo termina mo juram bat na mo welti na ma dad dadi wala fide bindel musidalo alo alo mission moni mission melen dudal pular rts matam chapande jetete jenay toberi ko musido jamiri
alo
alo hire jam
sar
ya wuri ase
wata be sar
mawlum alhamdulillah
baliki sar sar
tabarikal
jawnda sar
jam tan inde yetodi
mi beltel namadi
mi weltima
won fo yu wuli
ndey sar
ni fo mi gidi nadi gilami dugu tan nadi
gong wallahi
ndey ma tega ci
ndey san ci mi sega mi weltel mama
sa gina wu tan galle mum
wallahi wallahi
bayla fof
gonga
ndiara mi si
si si wite ko cerno sega si asalmina ma jura ma wetna ma wetna ma salmini dinna gal gallo kambe kale kubal no be moni no moni yo jemi kisala lo wona mi jogo tay mam ko teki hamadi bayna ke mo cerno ma jura ma wetna ma wetna ma abi jawali jenta mi salmina ma masal ko te pular musibi jemi o rajo a joni ko mi shomoni mi shome den tudal pular to karalla gal to kam radio si ga hore hande diga gri mon sel mon bingel mon sar ma masar ko te pular musidalu a hiye jam Mau bang tu dandi?
Tak tadi wal.
Mabal jom.
Jaram.
Ajaram mabal jom. Asalmina majura mabal tina mabal tina makani na bakala. Asalmina majura mabal tina mabal tina ma na mungune na mungune do jamiki salala wale mabe musile jamiri.
Asalmina majura ma ayatama.
Mibel tibi.
Ayatama.
Ndeja nutekin nambali.
Ate jamiri.
Bismillah ma amiri.
Masalah.
Bari.
Bila utat kajival. Masalah.
Raja, 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 Eh, bu sırada otel amir mi?
Gela.
Jobu.
Alo.
Alo, radyo mu, radyo mu?
Hey. Bana sağ ol. Bana ha. Bana dön. Bana dön. Bana ha. Bana dön. Bana dön. Bana dön. Bana ha. Bana dön.
Tiki.
Abeltinama
betinama Hamidou boni sumare tengel titi kaje na be calminama juroma beltinama betinama mi shomo ni mission meden dudal pular adi ko fido miden ko jangulo e kala janginowo e kala jangowo ene nodda e mission musido do
alo bada
ala seddi
bada dige
mawluma alhamdulillah
bida ko dadda diwal
dadda diwal
bata ko do bada a bada do bada do be bada a pada do pada
kerjo kesial rabbi asalamu nama jura ma welti nama beti nama no ngonda no ngonda jami ki sallallahu alaihi wa sallam joku golle jangde e musida do
ire je mama
ya wuri yase
ire
jam tammi mawru maram de dida nde yetori
o kadije de jigul wal
kadije be jigul wal nambe
reizan
alhamdulillah
batta ha do re a pada do pada ha do ko do pada a pada do pada i pada u pada a pada lu
ya jara makadija wal jannabe kala termina man jura man beltina man beitina man ha joni kemi shoma ni misho melen tudal pular musigalo o yarien dum non ngona na woni dayo jami ki salalla woni ma amuro li fi fodelen makka hadi makka jetin himi sedda gartin toni bo asalmina ba juram misalmini mani misalmini mi juri mama asalmina mama ba e dentali be ko de pula toni bo samay mudir mayo musidi jamiri alo
alo
ahire jam
ahire jam
mawlum alhamdulillah
jam bangay
tabarakallah inde yetode
parma sal banaj
no banaj nam bali
bida dadi wal windirte
kedo
a
do
wujidi di
a
be
i en calmini jantali do ko de pular bo garjo gol hawa chubu salmina mu musido jamiri bismillah
cerno dembe jeyi mata ko do rabbi mu gole ruti wala mata ko do bara a bara do bara kirke bara do bara a bara do bada i bada w bada a bada l
jaram jarama jurama wetina wetina majuni ko mission moni mission meden tudal pular fido bindol daddadi wala soringu nabe chami la mindura mbertina mo metina mo ma yafa ya na fe waddu ko tonni wuro soge dimbe di nyaar wala kliba ci sermi nem sidi cham musidi jamiri
ala yene
nawr ma alhamdulillah
alhamdulillah
tabarakal mashallah
warik
bismillah inde yotol amna nyang ni sin juban na
ala geyte
balla gay no mbada
ala sel
nawr ma alhamdulillah nyang tabarakallah mashallah
in jangay fulare ko ala del te do fulare
me san jaram
yebara yo bam fal
inshallah
esa jara
jaram wiete ko amina te nyang ton e sinchu bambi gapu gusare sire le min pamare chakandiri babu rasin gapu be nyar walde bama jaji musido jabiri
assalamu alaikum
wa alaikum assalam
morata be
mawru alhamdulillah barikallah inde yeto de gidu Alfanjay salminama jurama wertinama wertinama wednodo nabe salminama kanele kanereje nabe salminama mamudu nyang mi salminima mi jurama wertinama mi wetini mama may ngoro yesu ila lawla mi tebi musi lalu tahireje mawlum alhamdulillah barikallah
nim jenga fa ko emission mi ta
lesa ni ndaye tode
ma amaju amna amaju
amna amaju to njeda
njeda
ngidi ban nabe no bodi
njeda
Alhamdulillah. Aminata Amadou Diop ngidilo nabi charmina mi jura mo mbartina mo mbaytina mo non 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 yo jemi ki sallallahu woni mon haajo ni gemi shomoni mi shomeden tudal pular. Ni sudado.
Ala salaam
alaykum assalam.
Wa rahmatullahi
wa barakatuh. Mawlum alhamdulillah.
Sallallahu alayhi wa
sallam. Ya buri ya sallu.
Ngidilo
mi shomeden. Ndey san ko.
Dir da da tati wat. E kolle ko kene mi joy.
Jamiri alu amado lu siwo hebi daki njoken yeso napinen makka hari makka ngatnen bobul taren ndedo winen de beketo en no feewi joni joni inshallah rabbi ngarten e fido bindul taren ndedo winden de ngarten e fido bindul biden ko wulango podugal wulango podugal deftere mama sabo jep musudo imre witende maydi so mi wirtima genale mi mijo e certi e penale kala jobinodo ko moddi maw male ala ko hisete so wona golle aduna ina lammi no binegar neddo ala to jiya so wona lakal endu buntata so wona wara so tinnanoki e kadam mawera so neddo janginama famani hay so fami worewani nyawnana dokimu te o fayani hay nyifgol mum bernde dillani so mayde wajaki holko wajuto to neddo tuggi fof yena holto jaggito so tawi aduna ko mere cangarte a woɗɗitu gurdam ɗam gasata a hasata a liggantu so lamɗo laamorima goonga ina foti rewede diine ko goonga ina foti tinnede kala ko wona goonga ina foti riwede ɓuran mulɗal e ɓamtare ina poti hilnede. Enen raddoɓe raddeteɓe, enen raddoɓe raddeteɓe joftinɓe fifoni ala ko ɓuri en yaabde so wona koccode. Deftere nelaɗo ko yakortede, kode ɗowirde farnortede gaynako gornowo coggal. Nanga en tem, yorna en no leggal, ɓandu tampere musni no piggal, ɓurtu notitindu jaggal. Mi woyi ngu ñalndu ngu bojji ngartirta, ɓingu moƴƴagu nafata, ngalu fewnitta, jomiraɗo hay goto woppata. Lamɗo ko goto, ko ñolnowo kala lamɓe, ko nawtowo kala arɓe, ko jogiɗo jurum e sukaɓe, ko bismotoɗo kala jamiroje makko tampintoɗo. En jurmimomo mo kasanka morlaɗo e goski pawaɗo, denale kuccinaɗo e leydi iraɗo e hoore mum tan goppitaɗo. E ndindi haɓata mundi gurdam men foof ko difinuri hande ko ñolnori. Hande ko ñolnori nde tawno gurdam men foof mbiɗen ko difinori. Condi leydi battori hanidi hulaka kulɓinandi, eɗen poti jurnude miijo. Ndomtoɗen kala mo ina gaajo, kucciten e kala mo ina waajo, tawa e kelle diine eɗen caajo. Taabotoɗo e laabi taɓɗo ɗum ina foti yidde leydi mum, bikkitno bikkiteno fototoɓe barano nafoore ngendi mum, tonga basal ha lomto nema e leydi mum, e ligganade lakara battane mum. Tawa a yejjitani aduna gadana woni kala jeebinoɗo ma o wattoye e keltini, saabu aduna e lakara foof ko ma tampane. Mbiɗen ko wulago bolugal yamama Samba Diop moftuɗo taro gidimon sehilmon ɓinguel nene mon sarma masar côté Pulaar fido bindomi e ɗiɗal Pulaar saddadiwal bandiraɓe sikilaɓe ha joni jokkat golle. To karallagal to Amadou Aliou Sy ga hoore haalisuga gidimon sehilmon ɓinguel nene mon sarma masar côté Pulaar. Ɗum noon wuddite ɓoggol ngol duttuɗen e fido bindol musidɗo jamihiri mawluma alhamdulillah. Mamma Aliou, Mamma Aliou gariyaɓe naɓene ɓaɗi Mamadou Ly Ly koye haalata ko ni. Bismillah taw jaram hadi jallo tonne wudal layna be kala tamina man wudal man bertina man wetina ko emission man emission meden na jidal pour arba halidou bin narcisse matam tabande jetati jena yi to bere musido jemi ayira jam mawru alhamdulillah
siraj
amul kamar na gisa
yar farin ko sir wudama
bismillah siraj
pata parte
mawru siraj go siraj
aro
alawi
Thank you.
wotinama no gonda no woni baawo jame kisala Allah wona ma kam ko wiyete ko Abu Kan fonto wale nabi kala tan nam juran ngas nambe lagal to ko amudo ali usika ko re hadirde ga ko sarmo masar ko de pular emission mon emission meden dulal pular hibirewde do ko musa wirel jengi maryam jato ne dulumaji dembe wondude jenaba mbocce sey ko jawara tone wawnde mo ngala kan woni lalla sal ham ton mi hamadi gunare o mo ngala kan woni hafsatu haruna ba o mo ngala kan woni alsan bari abu sombelon amadu cerno tone tekngil maryam jeng ton do e matame ko kulari ko gubane bantingeje demba yero so salmina ma jurama Abdoulaye Aladji mi salmini mi jurima ma wondude Aliou Dia Sirif Cham Kadja Katone Katode Ifra en kebani hebde yettotnde kam ko Ifra wondude Amadou Sambay Batone Falokoli Oumar Samba salmina ma jurama wartina ma hodere jambarebe wondude Cherno Sega Si Tone wawde gelleje Mabal Jong Kanele Kanireje Mabou Allah Mabal Fayida Hamidou Boydo Soumaré wondude Kadija Mbenyuga Wali Diala Farmata Sal Banaje wondude Aminata Nyang Tone Sinkubambi Alpha Njai Kanele Kanereje gorko mu wendunodi Aminata Amadou Diop wondude Mamadou Aminata Amadou Diop tonne ngijulo salminama juramo bertinama betina Mamadou Li Galo yabe wondude Khadi Diallo tonne Houdallay Siraji Amadou Kamara tonne Seno Palil ngonda kan woni Mariam Diagounare e mo ngonda kan woni Djadjamba Samba to e Dar Salam e Abu Kan walil bandiraɓe sikilaɓe mbiɗen ko fido bindol ɗaɗɗaɗiwal tigui rigui haalɓe gomɓe ma gandu koye mumen ɗaɗɗaɗiwal ko ɗe a ɗe ɗe sidda woni ɗe ɗe ciddal waɗa a waɗa ɗe waɗa i waɗa wo a le ko ɗum woni ɗaɗɗaɗiwal haalɓe gomɓe tigui rigui en cuɓtima en bindi mayen gadduɓe yewtere arore inchallahu rabbi par ce que wonko jiɗen waɗede e kamɓe koye mabɓe mayen bedde mabɓe namdal taw kamɓe tan jumpata hen e ɗaɗɗaɗiwalel e ɗeɗon namde mbiɗen ɗaɗɗaɗiwal ko ɗe a ɗe ɗe woni siddama ɗe cidduɗo waɗa a waɗa ɗe i wo a le ko ɗum woni ɗaɗɗaɗiwal ɗaɗɗaɗiwal ko ɗaɗol ɗaɗɗaɗiwal ko ɗaɗol pil filtugol heɗo ɗaɗɗaɗiwal ko ɗaɗol pil filtugol gaskintongol e ɗemgal firigo ɗemgal ngal maango kelme mum tugni e ɗaɗol firigo ɗemgal ngal maango mum maango kelme mum tugni e ɗaɗol ɗemgal pular honono ɗemgal arab ni limtete ko e ɗemɗe ɗaɗɗaɗiji ɗaɗol ni ko daandi ɓurde dengde ɗaɗol ko daandi ɓurde dengde ɓurde deegde e nder helmere famɗude ko wayloto e mum ko wayloto e mum maango ɗaɗol pular ko muumal lamgal muumal muumal lamgal lamgal muumal muumal lamgal muumal muumal walla hen sahaji muumal lamgal lamgal muumal muumal hayso tawi goɗɗi ina godine ko ɗiɗo kam ɓuri hen jalade andude ɗaɗol fayide mum ko wallude jangowo walla bindowo e wawde sellinde bindin wawde sellinde bindindi helmere e nokku ɗo alkule moɗodirta yeru e nder pottital ɗo e to sawtuwol feññinta koko tekkina sidda muttude ko baɗal muttude ko baɗal firi ko liggade falla ha wonta garowol mottude ko ɗaɗol firti ko liggade falla ha wonta garowol ma en gartoy noon e ngal ɗo namdal ɗaɗɗaɗiwal o ko ɗaɗol filtugol mbiɗen bandiraɓe ma en gartoy e namdal ɗaɗɗaɗiwal holko ɗum woni holko ɗum haalata taw wona e fiɗo bindol bandiraɓe sehilaɓe musibɓe tedduɓe so wonko ngakki e haala yafuya ɗaɓɓam nde tawno neɗɗo timmani ko jiɗum tan wawi timmindemo janggoɓe e jangguinoɓe e kala mbiɗen e mbaɗi erango mo woni kala yo noddine 77 515 31 76 77 515 31 76. jokkodire men gam mbawen joddade mum yewtidde mum e duɗɗe pularɗe kala ma en jillu hen suuɗa law lamɗo jeewi so tawi en gandi jomumen to keedi nodde toon koye 77 515 31 76 515 31 76. En calmini Alassane Sadio Goulde Mamadou Hamidou Nouma e omo ganduɗa kañum woni Aminata Sall Fummi Hara e Ibrahima Simala Galoyaɓe. En jejjitani omo ganduɗa kañum woni Amel Dieng Lambango Ousmane Guise Tarawo galle Maboubou Tarawo. Calminam nene Thialli Guise e nene Ñukku Guise gogo Ñukku Guise e Kouba Guise. A salminama jurama Thila Guise Mabo. Mi salmini dendagal galle Maboube Kuuɓal onon kala on calminama on jurama on beltanama kadi on mbaytanama. En jejjitani Abdoulo Sire Diallo e omo ganduɗa ko kañum woni Atama Ba toone Bowsa Maymodirima. Salminama Amma Ba wondude dental yimɓe Côte d'Ivoire Bowu, dental yimɓe Côte d'Ivoire to e weninodi, dental yimɓe Côte d'Ivoire Benayde Mbayla Miñel Silla e wondude mo ganduɗa kañum woni Kodde Thiam. Salminam Fati Alassane. Mi salmini Alassane no fewi no fewi no fewi. Thiamɓe Liduɓe Kebenaɓe Sosoɓe Diawɓe Babaɓe on calminama on juurama on beltanama on mbaytanama. Damga Gaynara Bossa Yirlaɓe yo Allah selli ñawnoɓe jaccinde ɗanniɓe taw joɗiɓe dow jaam. Ɓenɓe ganduɗa ko ɓiɗiɓe kasoji yo Allah ɓilto mbasi ɓilo tan gongol. Ɓenɓe ganduɗa ko liɗiɓe cuuɗi cefrude en ñagonoɓe jaam e cellal e kisal e ɓamtare yo Allah ɓittuɓe toon haaɓe mbasa ɓilal toon gongol. Bandiraɓe sigilaɓe musiɓe tedduɓe mbiɗen to hoore haalirde to ko guiɗemon selimon ɓinguel nane mon sar mamasare Kodde Pular to karallagal to ko Amadou Aliou Sigor komo Dara Halayɓe. Yo Allah hebbina buuɗi e pusuji he so wirtima Abou Kalis yo ɓennu ara haara mamasar o hebbina buuɗi sowoto ko ɗum hay mbuɗu yo jaam wal wuuro ladde so waɗi yo ñal.